byambe byanyi byowagaza obusungu akuwagania kulimba gokuza mama wange ne tata ne bajjajja gwe yabola watwagala nnyo watulabirira ng'okuba yenna tumula yeggwe gwe tumanyi totwefuulira nno tugambe kikiwanyiga obambi sori suula ebyambe wansi obusungu bungi obasigwe yoli owange gwe mmanyi onemitafu mingi twatandika ddy okwetekera kamimudo ensi yaffe si bwetyo kumazima kuva ddinga tusalangananga nkoko ensi yaffe si bwetyo ndowooza twesulika yugiwetisiweyali yaffe si bwetyo the pearl of Africa kati yejjudde empisa embi yaffe si bwetyo kuva ddinga tuli bate mu kisitani atulyanga mapapali kati tutingananga mbwa oba Uganda yavawo nga tuli wandi eyatuloga simanyandi empisa okukyuma ng'ekyoloni wavaabira ekindazi enyaka akatono kawekoli wanakaaba tumusirisa obuti mu busigazwe bali baterebani yasala munnoobulago n'amala neyesigako akazigo twetegera kyamalobo kuno bwetutyo si bwe tweyisa ebyo bintu byeri bunaayira tusonyiwagana ng'era bakika tetuwambagana tutyo kijambula twatandika ddy okwetekera kamimudo ensi yaffe si bwetyo kumazima kuva ddinga tusalangananga nkoko ensi yaffe si bwetyo ndowooza twesulika yugiwetisiwea ensi yaffe si bwetyo the pearl of Africa kati yejjudde empisa embi ensi yaffe si bwetyo okumanya ekitugoba kitabuse n'abakazi badduka yombiyungu twewaze nnyonnyo mu ngundowooza n'asitula obusungu twebunyiza ebiwundu kitwetemamu ebitundu buli we wabawo ekitabuse tewabulago twekwasa nti gundi naye tugamba ndi kuluno nga ffe tukubaŋŋana obukumbi oh, 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 my lovely Uganda tulumanga kati nkoloto ofaya tocha guno moto uli omufuna kutuziweyiweko naze nziro kyuse neyisayo oh, oh, mama nkolokoto ofaya tocha guno moto uli omufuna kutuziweyiweko naze nziro kyuse neyisayo twatandika ddy okwetekera kamimudo ensi yaffe si bwetyo kumazima kuva ddinga tusalangananga nkoko ensi yaffe si bwetyo ndowooza twesulika yugiwetisiweyali yaffe si bwetyo the pearl of Africa kati yejjudde empisa embi ensi yaffe si bwetyo twatandika ddy okwetekera kamimudo ensi yaffe si bwetyo kumazima kuva ddinga tusalangananga nkoko ensi yaffe si bwetyo ndowooza twesulika yugiwetisiweyali yaffe si bwetyo the pearl of Africa kati yejjudde empisa embi ensi yaffe si bwetyo
Double kick. Y'all ready?